Yeah, this is a fun your music does again. It's Sansi Salima representing us. Wachi kwandi wangaluse, ndiku funa ndiku uzisise. Ndima kukonda konda, ndima wanga wose. Wachi kwandi wangaluse, ndiku funa ndiku uzisise. Ngeza kukonda konda, mpaka moyo wanga wose. Wachi kwandi wangaluse, suntila papupi ndiku funa ndiku uze. Yes, yes. Izi mutima mwako sungile ndi serious thing. Ndipo usaka ikile lumpu.
Iza kondana iwe ndine paka na muyaya. Ndikulonjeza kuti ine sindi za kutaya. Iwe ti wanga 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 weni weni. Ndi wa minu mandi pata chikondi cha zeni zeni lumpu.
Ndisa name mutima mwanga unakazi kika. Kukonda wina maganizo anafufuteka. Ndi wekaza minu mandi pata zose. Ndisa kukonda paka moja wanga kose. Wachi kwandi wangaluse, ndiku funa ndiku uzisise. Ndima kukonda konda, ndima wanga wose. Wachi kwandi wangaluse, ndiku funa ndiku uzisise. Ndisa kukonda konda, mpana moyo wanga wose. Kubwela kwako chikondi chose wango tengelatu. Kubwela kwako moyo wanga wango sentilatu. Ndisa na mitima wanga wango pengelatu. Siti kufaza muntu makoto anga nango kondelatu. Ndiwe kazi wa ulemo makalidwe. I thank God kondi pata kazi ngati iwe. Suma kupeka suma kumedwa niziko. Na kupata presidenti ulamulile na nadeko no. Kiza kondana iwe ndine forever. Zoti za kusiyo kaikila izo never. Ndine wako wako mutima mako mota seva. Ndi wa menu maupangisa moyo wanga kubeba. You are so cute again. Ndiwe kanga kadua. Umawala mula pizza ndiwe kipadua. Panopanda kuzeka kukutenga pagua. Kikondi janga payi weyo kiri so blue again. Unanditeka maso. Akazi ena sindi kuwa onaso. Chikondi chako chimandi pata kaso. Akazi ena sindi kuzililaso. Yes, yes. You are the one I've been looking for. You are the one I've been searching for. Ndakazi kika pa iweyo ndabanga seto. Tiza kondana iwe ndine mpaka kuma petalu. Kulonjeza kuti ine sindi za kutaya. Kazo ndilo ndola pano ose ningwa tila fire. Kili mosi iwe ndine mpaka na muyaya. Sindi za kutaya luya. Wachi kwandi wangaluse. Ndiku funa ndiku uzisise. Ndima kukonda konda ndima wanga wose. Wachi kwandi wangaluse. Ndiku funa ndiku uzisise. Ndisa kukonda konda mpaga moyo wanga wose. Wachi kwandi wangaluse. Ndiku funa ndiku uzisise. Ndima kukonda konda ndima wanga wose. Wachi kwandi wangaluse. Ndiku funa ndiku uzisise. Ndisa kukonda konda mpaga moyo wanga wose.
Download ni tikumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.